www.matchingsafi.com. NS. Gege. Oya msanzu zunazichapaje. Ni sadi. Takomi.
TMC Production.
Asikwambie mtu mapenzi yana changamoto zake mapenzi. Mapenzi yamekuwa kama trendi, baadaye muda yana change. Hey, zile I love you kupetipeti hazipo tena. Ya utaniela cheki, amekuwa mbogo, amejasira, ananipa kisogo tukiongea. Nimeshapiga deki kwa machozi, yaliona tusawa. Nikaweza makibarini langu chozi, kazi bura lina mana. Kama movie, movie, naliona kama movie, movie. Nampa moyo kupa chuzi, chuzi. Asante ya punda mateke, anongeza makonde. Eti moody, baby moody, anasingizia moody, moody. Akitoka weekendi manendo anarudi. Penzi langu mimateke, bora kuwa mpweke. Inaogopa, kama iwezi, haiwezi. Tuwacha nikistarabu usinipe, yeah. Penzi linoge bombe, bada mwezi upatilike. Kama hauwezi na moyo hauwezi usinibandike. Mibado mdogo, mimdogo usinibandike.
Chamana noga na kulaga.
Kama movie, movie, naliona kama movie, movie. Nampa moyo kupa shuzi, shuzi. Asante ya punda mateke, anongeza makonde. Eti moody, baby moody, anasingizia moody, moody. Akitoka weekendi manendo anarudi. Penzi langu mimateke, bora kuwa mpweke. Inaogopa, kama iwezi, haiwezi. Tuwacha nikistarabu usinipe, yeah. Penzi linoge bombe, bada mwezi upatilike. Kama hauwezi na moyo hauwezi usinibandike. Penzi langu mimateke, bora kuwa mpweke. Inaogopa, kama iwezi, haiwezi. Tuwacha nikistarabu.